radiyo impara ivugira ku murongo wa metero 16 kilohertz 12,440. Ibiganiro byacu byumvikana buri munsi mu Rwanda kuva saa moya kugeza saa mbiri za nimugoroba. Twumvikana kandi no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Radiyo impara ibagezaho amakuru avugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi. Inabagezaho ibiganiro bitandukanye bishishikariza abatwumva gushyira hamwe tukubaka igihugu gifite umuco kandi kireba Abanyarwanda twese, kizira ivangura iryo ari ryo ryose kandi giharanira amahoro ya buri wese. Rubyiruko, bari namwe bategarugori, banyapolitiki, abaharanira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu, abibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye, abanyamadini, abahanzi, abanyamyuga, abahinzi borozi, abikorera ku giti cyabo n'abandi, mwese mufite ibitekerezo biteza imbere igihugu cyacu, mugane radiyo yanyu Impara.
Amerika n'Uburayi, Asiya na Oseyaniya, ni ibiducumbikiye ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Asiya na Oseyaniya, ni ibiducumbikiye ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Uburayi na Amerika, Asiya na Oseyaniya, biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turi abana mu Rwanda.
Turagenda tukiga tugakorera amafaranga, tugashaka akazi tukiyubahisha, tukagira ijambo tukereka amahanga ko Rwanda wareze neza. Ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko, kuko utazi yava ntamenye yajya.
Nshuti bakunzi mwumva radiyo Impara, mwiriweho. Uyu munsi turi kwa gatatu tariki 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2014. Uyu munsi tukaba tubagezaho ibiganiro tubategurira buri munsi, ibiganiro bimara igihe cy'isaha. Ikiganiro twabateguriye uyu munsi akaba ari ikiganiro cyahindutseho gatoya dukurikije ibyifuzo by'abakunzi bacu ba radio Impara, cyane cyane abakunzi bo mu karere k'ibiyaga bigari. Abenshi mu karere k'ibiyaga bigari bagiye batwandikira batubwira ko bakurikira radio Impara kandi bakaba bashimishwa n'ibiganiro ibagezaho, ariko abenshi bagiye batubwira ko byaba byiza tugiye tubagezaho ibiganiro kenshi bitaboneka ku yandi maradiyo, ni ukuvuga tukibanda ku biganiro nk'uko bagiye babidusaba byerekeranye n'amashyaka ya politiki ari hanze. Tukababariza abanyepolitiki bari mu mashyaka anyuranye ari hanze ndetse n'amashyirahamwe anyuranye, kimwe n'abandi bantu b'abanyabwenge bari hanze y'u Rwanda ndetse n'abari imbere mu gihugu igihe byaba bishoboka, bakagira icyo bavuga ku byerekeranye n'imiyoborere y'u Rwanda n'imitegekere iri mu Rwanda ndetse n'ibibazo byinshi igihugu gifite, ni ukuvuga igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari muri urwo rwego rero twiyemeje uyu munsi cyangwa se twanabitangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru na mbere yaho gato ko tuzatubagezaho ibyo biganiro igihe cyose bidushobokeye. Uyu munsi rero Radio Impara ikaba yagiranye ikiganiro n'umwe mu banyepolitike, akaba ari umukomiseri mu ishyaka rya RDI Rwanda Rwiza, akaba yitwa Uwineza Vincent, akaba ari komiseri muri Afurika y'Amajyepfo, ni ukuvuga mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo, akaba ari komiseri w'ishyaka rya RDI Rwanda Rwiza muri Afurika y'Amajyepfo. Iyo RDI Rwanda Rwiza akaba ari ishyaka riyoborwa na Bwana Faustin Twagiramungu. Tukaba twaragiranye ikiganiro kibanze cyane cyane ku nyandiko ajya yandika zikanyura mu binyamakuru kuri internet. Akaba ikiganiro turi burebeho cyane turareba kimwe mu bika by'ibyo yanditse, tukaba turi burebe ikibazo cyerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Ese ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bwagezweho? Ese nimba butaragezweho biterwa n'iki? Ese byifashe bite? ese ishyaka RDI Rwanda rwiza ryo riteganya iki ryibibona rite ibyo byose akaba ari bimwe mu bibazo twaganiriye twagiye twunguranaho ibitekerezo mu kiganiro twagiranye tukaba tujya rero ngo mwumve akaririmbo ka Kizito Mihigo mu kanya gato none mukurikizo ikiganiro twagiranye ku buryo burambuye tukaba twizera ko iki kiganiro kibanyura kandi igihe cyose mwa mufite ibibazo mukazajya mubitubaza tukabisubiza tukaba twizeye ko tuza kugira icyo twunguranaho iki kiganiro kigira icyo kibafasha none mukagira icyo namwe mwazakivugaho mwatwandikira munyuje kuri internet mwanyuza kuri Facebook aho mwanyuza hose cyangwa se kuri telefone nkuko abenshi babikora ibyo byose bizajya bitugeraho tukaba rero twabashimira kandi tubabwira tuti mugire ibiganiro byiza
Amerika n'Uburayi ibihugu byose Asia na Oceania isi yose ibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda Amerika n'Uburayi Asia na Oceania ibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda isi yose
Bwana Vensa murakomeye.
Murabo Bwana Faustine namwe murakomeye.
Yego murakoze Radio Impala yifuje kuganira nawe ukaba uri komiseri mwishyaka RDI Rwanda rwiza ariko wenda ukarabitubwira ku buryo burambuye tukaba twagira ngo tuguhe ijambo ugire icyo ubwira abakunzi ba Radio Impala.
Murakoze nkuko bivuze Bazina warivuze nitwa Uwineza Vincent. Ndi umwe mu bakomiseri b'ishyaka rya RDI Rwanda rwiza. Icyo nakongeraho ni uko nshinzwe ibikorwa by'iryo shyaka.
Bo ndi kumva wenda tuzagira igihe gihagije cyo kugira ngo urusheho kwibwira abumva radio Impala ndetse wenda n'abakurikira ibiganiro bya politike. Ariko Radio Impala yifuje kugana nawe cyane cyane ku nyandiko wandika. Hari inyandiko wanditse yerekeranye n'imikorere ya FPR mu Rwanda. Mukaba mwarayise imyaka 20 u Rwanda rugushije ishyano ryo kuyoborwa n'ishyaka rya FPR Kagame. Niko mwabyise. Mwatubwira impamvu mwahisemo kwita iyo nyandiko gutyo.
Ya iyo nyandiko nayanditse kubera babona hashize imyaka 20 FPR yo mu Rwanda FPR ubwo yakoze inama yo gukora isuzuma bumenyi hagati yabo cyangwa gusuzuma ibyo bagezeho iyo nama wari minisitiri w'intebe wavuyeho witwaga Pierre Damien Habumuremyi yavuze ko abakozi bose bakoze nabi uretse perezida wa Repubulika Paul Kagame iyo mvugo ntabwo yanjye yashimishije ntabwo imyaka 20 umutegetsi mukuru yavuga ko abantu bose bakoze nabi nta mpamvu niyo mpamvu ubona avuze ko ari ishyano ryagwiye u Rwanda nasanze ari ishyano twagushije numva ngomba no kwisobanurira abanyarwanda nkabereka amabi ya FPR uburyo FPR ibeshya uburyo imikorere yayo yose ukuri kwayo kwa kurimo abari gukeye
wenda ntabace mu ijambo mudusobanuriye wenda ko ari FPR ibeshya kuri ari gukeya ariko muri politike ngira ngo cyane cyane muri Afrika ni ibibazo bikunze kubaho cyane barabeshya bariba barica kuki FPR ariyo uvuga ngo none ni ishyano ishyano bishaka gusobanura iki
reka gusobanure icyo ijambo ishyano rivuga iwacu ubusanzwe ijambo ishyano risobanura ibyago bidasanzwe ibyago biteye ubwoba twageranya n'amahano ubu ni uburyo bumwe uburyo bwa kabiri nanone ijambo ishyano mu kinyarwanda turikoresha dushaka kuvuga ibintu byinshi cyane udashobora gucunga bikaza ni gukeneye ibintu runaka keneye na umucanga wo kubaka bakuzana umucanga mwinshi cyane kudashobora kubona naho ubika ukavuga ngo ni ishyano ryose iyo byagiye mu ijambo ishyano rero biba byafashe inyito mbi kugushisha no kugirwa n'ibyago bibi cyane nizari simusiga udashobora wabishaka utabishaka byandi kugomba gusigira ubumuga. Kera bakundaga kuvuga ngo macinya mu Rwanda, kera indwara macinya itaragira imiti yaje ubu ngubu nayo yari indwara mbi. Iyo urebye rero imikorere yo kuvuga ngo abantu bose mu gihugu bakora nabi, uretse umuntu imyaka 20 igashira, ni ukuri ko bari kugushushya ibyo biramutse ari byo nibyo kwamagana. Nicyo nahereye.
No, wenda hagati aho se dushatse kumvikanisha washaka kuko wabivuze uriya wari minisitiri w'intebe wa Umuremyi ngira ngo yakuweho uretse ko hatavuzwe impamvu. Utekereza ko FPR yaba yaratekereje mu mutwe wayo ko Umuremyi yayitutse ko yavuze ko bose bakoze nabi uretse perezida wa Repubulika gusa?
Iyo urebye imikorere ya FPR biragoye kumenya nimba Umuremyi yarabivuze atabyumvikanyeho na perezida wa Repubulika Paul Kagame, cyangwa se nimba yarabivuze ari ka initiative ajya ngo yerekane ko yashoboye kureba imikorere. Ariko mu magambo make, FPR ubwayo ni umutwaro ku Banyarwanda, mwita mu Gifaransa juge, ni wa mutambiko bashyira hejuru ku gitugu cy'inka, inka zihinga kugira ngo zigumye zikuru n'imashini ihinga zegeranye burya ibiremereye cyane. FPR rero ni umutwaro ku Banyarwanda kubera iki? Ibuhekura buri munsi. Niba rero umutegetsi avuze ko abakozi bose bakoze nabi, ko wakora umuntu umuntu umwe avuga ko akora neza, ubwe aherutse kwivugira ati nzajya mbarasa ku mugaragaro. Perezida Paul Kagame yarabivuze ko azajya arasa Abanyarwanda ku mugaragaro, ugatinyuka kuvuga ngo umuntu akora neza. Ni gute se tutavuga ko FPR yabereye Abanyarwanda ishyano? Rwagushije ishyano rero rwagwiriwe n'ibyago bidasanzwe. Mu yandi magambo, muri imyaka 20 uwari kuduha komisiyo ikwiye gusuzuma neza imikorere ya FPR, iyo komisiyo yitabogamye niyo yari kuduha igisubizo mbere y'uko uriya minisitiri avuga ariya magambo. Iyo komisiyo rero ubundi yatoboka kubera FPR kwari kumeze. Ariko amaherezo uko mbona ibintu, iriya komisiyo igomba kuzajyaho. Ntabwo abantu batageze kuri 500 bakomeza kunyunyuza imitsi y'abandi barenga 10 million, ngo hanyuma dukomeze twihangane, dukomeze duceceke.
Ubwo rero tukomeje tugiye nko ku nyandiko zawe, tujye mu by'ukuri mu byo wanditse. Ndahera kuko wanditse byinshi kuri iyi ngingo, ariko ndahera ku ngingo ya mbere uyu munsi dusuzumaho, ni uko wavuze ku kibazo cyerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge. Kuri icyo kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge, wavuze ko mu Rwanda mu by'ukuri nta bumwe n'ubwiyunge buragerwaho. Mubona icyo kibazo giterwa n'iki kugira ngo mu Rwanda nta bumwe n'ubwiyunge bube butaragerwaho mu by'ukuri?
Nk'uko ubivuze, tugarutse ku nyandiko nanditse, nazanditse mbereye kuri gahunda FPR yihaye izo mu Rwanda, yari irimo amahame 9. Ihame rya mbere baryise gusana no kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda. Gufatika no kumwandika ibi bintu ntabwo nakinaga. Ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge ntishobora kuzagerwaho na rimwe, kandi nyamara ni nayo izatuma iyi ngoma ya FPR ihirimo, ikazatuma hashobora kumeneka andi maraso nibaramuka batemeye ko habaho ibiganiro n'abadashyigikiye. Kubera ko hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo iyo uri mu ishyamba nturibona, ahari FPR ishobora kuba itabona ko ikora nabi. Nireke rero abatari mu ishyamba ryayo, abari hanze y'imikorere ya FPR, bari mu yandi mashyaka, bafite ibindi bitekerezo, baganire ku cyagirira neza Abanyarwanda. FPR ntikozwa ukuri, nta butabera igira, ntituma Abanyarwanda binyagambura cyangwa se ngo bisanzure. Ibintu birakomeza kumera nabi kubera ko Abanyarwanda babanye barebana ayo. Ugende mu giturage usanga za DMI barya abasirikare ba nk'uko babivugamo na ba Perezida Kagame, ntabwo arabyuka birwa mu giturage bumviriza abaturage, bigatuma n'abaturage badashobora kwinyagamo. Iyo babumvirije utwo bavuga, baragenda bakajya gutanga raporo hejuru kugira ngo babone bongererwe amapeti babone udufaranga tundi babongere n'ibyo gusa ni ukutungwa n'umuntu wo kubeshyera umuturage umuturage rero azi ko icyo kibazo gifite bigatuma ahora yigengesereye kuri we no kuri mugenzi we
wenda ntabanyuze mu ijambo gatoya nuko muri ibi byo gucunga abaturage muri ibyo gutera ubwoba abaturage hari ibyo bita DMI wenda umuturage ntashobora kubyumva ariko bazanye umutwe witwa Dasso uwo mutwe ukaba warasimbuwe witaga Local Defense hakaba hari abasirikare birirwa banyanyagiye hirya no hino hakaba hari abana basigaye bafite amatelefone yo kurega abantu bavuze nabi Kagame ibyo byose akaba ari ibintu bigaragara mu giturage ese nyine wenda ntakunyuze mu ijambo gato kwari kujya musobanure kuri icyo kibazo icyo ngicyo wowe ukibona ko ari cyo gituma abaturage ubumwe n'ubwiyunge budahari abaturage barebana yimwe
hari byinshi bigaragaza ko ubumwe n'ubwiyunge budahari wenda turaza kubigeraho ariko ku icyo ugarutseho kizo za Dasso abantu bari mu giturage bitwaje intwaro bagira bate cyangwa byo kubona ko ikindi kimenyetso kuko u Rwanda ubu nta ntambara urimo none niba uko ubumwe n'ubwiyunge buhari abo bantu barajagata mu giturage kubera iki kuki batagira ngo babe mu nkambi k'abasirikare tuzi ko baba mu nkambi bakagira gahunda za gisirikare zibabereye bagasohokamo kuri gahunda zizwi bagiye gufasha abaturage cyangwa mu bindi bibazo leta yapanze kubera iki abo ngabo bajagata mu giturage izo za Local Defense zabagamo izo za Dasso bose ku Rwanda rutari mu ntambara barakora mu iki nuko bazi ko nta mutekano nta bwumvikane buhari bene hirya gakeya kubera ya mikorere mibi ya FPR abaturage bahita bivugwa gatanya akavuga ati turarambiwe babarimo rero kugira ngo bababuze guhumeka aho ngaho rwose uhavuze ukuri ikindi nakongera ni uko ubutegetsi bw'igitugu bwose aho buva bukagera burya nibo bazana imyiryane mu giturage ubundi bakigaragaza ko ari ba marayika rero bashobora gukemura ibyo bibazo kandi ari bo babiteye bimwe bita mu gifaransa divise pour régner ubumwe n'ubwiyunge burakenewe nk'uko urubariro rwa koma muza kinyarwanda ya kera rwabaga rufashe irya nzu iyo rutariho izo ntimara kabiri mu rwanda rero nta bumwe buhari niyo mpamvu abo bose uvuze haruguru birirwa mu giturage basagasiye kugira ngo umukuru wa FPR abone uko agenda abeshya hanze ngo mu Rwanda ibintu bimeze neza kandi mu by'ukuri nta kigenda uretse ikinyoma kandi iniriya ndirimbo yo guhuza jenoside mu kanwa no kudashyingura amagufa y'abacu cyangwa se inshuti zacu bakomeza kuyandika bayagaraguza agati mu rwego rwo kurisha ya jenoside nyine nabyo bituma ubwiyunge butazagerwaho vuba iyo butagezweho rero FPR niyo ikomeza kubyungukiramo kuko ririya shyaka byamaze kugaragara ko rikorera mu nduru gusa iyo nta nduru iyo nta byacitse yabonetse iyo nta bidugara kugira ngo Rome Paul abone ibyo ajya gusobanura hanze ko ari guhosha imvururu FPR nta kazi ifite bagomba gukora uko bashoboye rero bakabona icyo bakora muri make nakubwira ko FPR ni ishyaka ry'imvururu tuzi nimba nabugushuje
wenda ahangaha hari akantu gatoya iyo muvuze ngo FPR ni ishyaka ry'imvururu umuntu ashobora kwibaza atese ko ahubwo nyine bafite izo za Dasso izo za Local Defense izo za DMI abo basirikare banyanyagiye hirya no hino bataba mu bigo umuntu yavuga ko wenda nta mvururu zihari kuko nyine hari abo bantu bacekesha abaturage kuko no mu Rwanda ikimaze kugaragara nuko nta muturage uvugana n'undi umuntu wese ubu bamwise mine n'umubyeyi akita umwana we ngo ni mine baba bari kumva amakuru ntihagire umuntu n'umwe uvuga ati aya makuru ni meza cyangwa ni mabi kuko avuga ati buriya ku ruhande uriya mwana wanjye wabona ari mine wabona anturikanye nkaba mvuga ni aka kantu ko kuvuga ko FPR ari ishyaka ry'imvururu we n'umuntu yagasobanura neza kurushaho
icyo nagasobanura kurushaho nuko u Rwanda ruri mu bihugu bya onuri mu bihugu mu miryango mpuzamahanga itandukanye hari amategeko mpuzamahanga u Rwanda rugomba gukurikiza cyangwa se kwiga nawe uri umunyamakuru nta handi ku isi tuzi abasirikare babishyize mu bundi buryo abasirikare basanzwe abandi biyita imitwe ya gisirikare izo nkeragutabara za daso nta handi tuzi baba bajagata mu giturage none se nyine ko tuzi ko bagomba kuba mu bigo bya gisirikare mu bigo byabugenewe bamarika mu giturage baramutse bavuyemo bakurikiza amategeko mpuzamahanga aho bagomba kuba hanyuma FPR igakomeza gukora kwa kundi kwayo ku kinyoma byanze bikunze imvuru zihita zizamuka kugira ngo bazihishire babanyangiza mu giturage ni ukuvuga hari amategeko bica kugira ngo bahishire zirya mvururu muri make ni uko nakubwira ikindi burya mu Rwanda umutekano nyabona nugaragara mu gifu mu Rwanda abantu barashonje amaraporo menshi yarabivuze ko mu Rwanda hari inzara hari impuguke mu kwiga iby'amakimbirane zanavuze ko ibibazo biri mu Rwanda biramutse bidaboneye igisubizo byakongera bigaturika kandi bigaterwa n'iki bigaterwa n'uko abantu barashonje bashonjeshejwe na FPR n'uko FPR ikaba idashaka yuko ikibazo yateye kivugwa cyangwa se kijyanwa mu nkiko ugasanga rero ubumwe bwacu bumeze nk'isahani y'idongo igihe cyose yahura n'ikindi kintu igiturika hakurikijwe amategeko abashinzwe umutekano bakagira inkambi babarizwamo bakayaka abaturage bakisanzura FPR igakomeza gukora uko ikora mu Rwanda nta muntu washira bidaturitse ntishobora no guhindura imikorere yayo kuko ari ishyaka ry'imvururu birumvikana
aho rwose ndi kumva humvikana ahubwo warunambaje n'ikibazo ubwo nuko narimba umwanya kujya wenda mu gisobanuro kurushaho warumbaje ati nk'umunyamakuru hari ahandi uzi ingabo ziba mu giturage zijagata zireba umuturage icyakora nkurikije ibyo nzi hari henshi hari igitugu no muri Korea n'ahandi ariko ibiba mu Rwanda njyewe ndi umunyarwanda uko nabibonye uko mbizi nabigereranya n'ibintu nabonye nize mu mateka n'ubu bigaragara mu mafilime byo mu gihugu cy'Uburusiya byakozwe n'umugabo witwa Staline niwe wari ufite ingabo zanyanyagiraga hirya no hino mu gihugu zikagenda zumva abantu bavuga nabo ubutegetsi zigabwira abana bagashinja basi ibinyoma bagahita babaca imitwe bagacira imanza abantu bakeka yuko batavuga neza leta imanza zifite bagahita babica ndetse bikabana n'ubu ibyo bintu byabaye ku butegetsi bwa Staline n'ubu gifite ingaruka mu gihugu cya Ukraine muziko yari igice kimwe cy'Uburusiya Staline akaba Ukraine ari igice kera cyane ariko mu gihe cya Staline yaravuze ati abaturage kubera kweza bazagera aho babona ibyo kurya bahage bajye bansuzugura ndetse bazagere n'ubwo banyivumburaho Staline ashyiraho uburyo bw'uko imyaka yose izajya ikoranyirizwa hamwe abaturage bakarya kimwe bakambara kimwe ushatse gukora ibitari ibyo bakaba bagomba kumuhana icyo gihe bohereje abasirikari bakajya bohereza abasirikari bakajya gusaka mu mazu umuntu waba warahishe imyaka kuko imyaka yose yasarurirwaga hamwe abaturage bo muri Ukraine kuko bezaga imyaka yabo barayifashe yose abaturage bakajya babanyaga ya myaka kugeza igihe abaturage bo muri Ukraine bagize inzara hapfa miliyoni indwi z'abaturage bo muri Ukraine hapfuye miliyoni indwi icyo gihe miliyoni indwi zimaze gupfa Staline atanga itegeko bica abantu bose bashinzwe iby'ubukungu mu gihugu bahereye ku wari ushinzwe iby'imisoro bavuga ngo ko abo bantu bapfuye ngo kubera ngo bashatse gusabota politiki ya Staline urukumva nyamara byose yarabipanze avuga ati bari abaturage niba basonzeshe ejo batazanyivumburaho iyo ndebye biba mu Rwanda mbona nkabona nk'ibyerekeranye n'ibyo bita mitiwere nkareba ukuntu bikorwa nkabona ukuntu abasirikare local defense za daso za demai ukuntu bajya kwaka abaturage bagafata amatungo yabo bakajya kuyagurisha ngo nibashake za mitiwe nkabona ukuntu leta itegeka abaturage ngo bahinge igihingwa kimwe nkareba ukuntu abanyarwanda ubu barwaye bwaki abana bashonje bananutse bagiye gupfa ngahita mbona iyo politike ubungu bikorwa mu Rwanda ariyo ikorwa yakorwaga muri icyo gihe cyo mu Burusiya ari aho ngabo bayikopeye kugira ngo abaturage batagira akabaraga bakaba bakivumbura ku butegetsi. Icyo ni igisubizo natangaga ku kibazo naye mwari mumbajije, ariko nkagira ngo nongereho noneho ku buryo bwanyu muratubwiye murabisobanuye neza uburyo bw'umwe n'ubwiyunge ibyo by'iterabwoba, ariko hari ikintu kibaho mu kigenda kigaragara. Kagame yagiye mu mahanga yakoresheje ngwino ndebe, yakoresheje bya bindi bajya bitwa Rwanda Day, bagiye kubyina ahavuga hose aravuga ati abanyarwanda twariyunze twarishimye tumeze neza umwe n'ubwiyunge buri mu Rwanda. Watanga ibimenyetso bifatika ukabadudore kimwe bibiri ibimenyetso bifatika yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga bigaragaza ko mu Rwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari?
Urakoze kuri icyo kibazo. Mbere y'uko njye gusubiza, kambanze ngushimire uko wari ushubije utanga ingero zo muri Ukraine n'ahandi. Nkaba njya mubwire ni ahari ntituzabona umwanya kuko ziriya nyandiko nanditse ni nyinshi, ni 9 ku mahame yose ya FPR. Tukazabona umwanya ubutaha tukazajya tuganira ingingo ku yindi, byinshi bigiye birimo dushobora kuzabigarukaho. Icyo nasaba batwumva ni ukujya batega amatwi radiyo yacu Impara bakasoma ibinyamakuru aho bishoboka, ibimenyetso y'uko mu Rwanda ibintu bimeze nabi hagati y'umwe n'ubwiyunge cyangwa imikorere ya FPR muri rusange birahari. Biragaragara ko rwose ishyano twagushije rikiriho. Ku kibazo rero uvuze uti hari ingero natanga zifatika y'uko nta bumwe n'ubwiyunge buhari, ingero ni nyinshi ubu buri wese aba zifite ziba zinagaragara, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwe inyinshi arazitanga. Ya nk'uko wavuze ngo akora za Rwanda Day, ese kuki atazikorera mu Rwanda akazijyana hanze? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Ariko reka musubize, ndaguha ingingo zigezweho naho gukoresha cyangwa esheshatu. Iya mbere, hashize imyaka 20 u Rwanda ruvuga ubumwe n'ubwiyunge, sibyo? Nyamara
niko bimeze rwose.
Urukiko rw'Arusha rwagize abere u Rwanda rukomeza kubita abanyabyaha. None ubu ngubu dufite amakuru avuga ko Tanzania niyo igiye kubaha ubuhungiro. U Rwanda rwareze abantu bafatisha mu rukiko rw'Arusha kuba bafite ibyaha bya Jenoside. Urukiko rwashyizweho na Loni tubyumvikanyeho mu Rwanda, urukiko rwemewe rufite abahanga b'inzobere baciye abantu imanza basanze ba bantu ari abere. None kuki abantu batagaruka mu Rwanda? U Rwanda rukomeza kuvuga ngo nabe sabere kandi barabaye abere. Nabo ubwabo ni ukuvuga ko bafite ubwoba bwo kuja muri ruriya Rwanda. Tanzania ni igihugu cy'ubuhungiro, icyo ni kimwe. Icya kabiri, tujye kuri Gacaca hariya mu Rwanda.
Wenda turi nko kuri icyo kibazo cy'abantu bagizwe abere ku bumwe n'ubwiyunge, numvise ari ikibazo kinyuze, nako ni urugero runyuze cyane ko tujya tugira ibintu bitangaje tubona hano ku isi. Dufashe nk'igihugu cyo muri ex-Yugoslavia, hariya muri Kosovo hariya habaye ibibazo bikomeye cyane bakarwana hari mu bihe bimwe, ndetse n'igihe FPR yari yarateye mu Rwanda hari Jenoside bigiye yicagwa Habyarimana, naho bafashe abantu baho ba Nirosovice bavuga bati ni mujye mu rukiko irahe, ariko bose baburanaga bavuga bati ni mutujyane mu gihugu cyacu tujye kuburanirayo. Ariko nta munyarwanda kugeza ubu ni igitangaza, yaba ari uri Arusha yaba uri mu kindi gihugu yaba warahunze, nta n'umwe nari numva avuga ngo ndashaka kujya kuburanira mu gihugu cyanjye mu Rwanda. Icyo ni ikibazo kigomba kuba ari akabazo ku banyarwanda, ariko abanyarwanda bo barabizi nyine kuko ari nta bumwe n'ubwiyunge kuko bazi mu Rwanda abafite ubutegetsi uko bakora. Ariko noneho ku mahanga ni ikibazo gikomeye cyane, kuko icyo barakibaza buri gihe bati kuki abandi barwanira kujya iwabo abandi bahubwo bakaba ahubwo bahunga iwabo?
Sese urakoze gutanga urwo rugero. Urwo ni urugero rworoshye rukwereka nyine ko umwe n'ubwiyunge ari ntabwo. Ubwa kabiri ntangiye kukubwira ni Gacaca. Gacaca yo mu Rwanda barafata abantu bakoze ibyaha, abantu bishe abandi ku mugaragaro kubera ko babyemeye bakabarekura bakabagira abere, hanyuma bakomeza bagafunga abanyabwenge bagafunga abakire ikabaheza mu kagozi. Kubera iki? Ko bafite gahunda yo guhindura abantu b'ubwoko bw'abahutu bose abicanye. Icyo kintu cyumvikane neza. Ntabwo ushobora kuba warisha abantu 23 ibimenyetso bifatika uvuge ngo ndabyemeye n'imbabarire. Hanyuma ufata umuntu uzi kumurenganya umwoye gusa ko ari umunyabwenge yazateza igihugu imbere, umwoye gusa ko afite amafaranga yazagirira abantu akamaro, ukamugereka hirya aho mubeshyera bamuhimbiye ukamuhoza ukabugira ukamwegeka mu mugozi ngo ahoremo. Icya gatatu
wenda kuri iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cya gacaca bo, kuko nanjye ndi umunyarwanda nubwo tuba tuganira ariko si ukuvuga ko hari ibyo n'abanzi, ariko iki kibazo cya gacaca ni ikibazo kimeze nka bombe izaduturikana ndetse kikaba kizashanyaguza burundu umuryango nyarwanda, bitewe n'uko birazwi neza hari abantu benshi bagiye baregwa muri gacaca kubera imitungo yabo no kubera ko bajijutse kugira ngo ejo batazatera agatoki hejuru bakavuga ngo abantu bayobowe nabi cyangwa se abaturage bakabagira icyizere bakaba babatora kandi bari mu bwoko ubutegetsi buriho budashaka. Urugero twatanga nuko bagiye bafata abaturage bacetse ku icumu bagashinja umuntu wari ufite butike, wari ufite imirima, wari ufite umushahara mwiza ahembwa, bakavuga bati nimushinje uriya kuko niwe uzabona indishyi, abanza abishyure abahe ibyo mugomba kurya, mumushinje ajyemo muvuge ko yicanye niwe uzabona indishyi. Ati uriya se urwaye amavunja, uriya nyagupfa nubwo yishe abantu azabamarira iki? Bagafata ahubwo wa wundi wishe abantu bakamutegeka kujya gushinja abere bafite ngo ibyo bazatanga ndetse n'abaturage bakabyivugira, abo bantu nibo buziyegereza, ingaruka zizabyarwa n'icyo kintu ni ikibazo gikomeye ku Banyarwanda. Ndikumva nakomeza kubaha ijambo kugira ngo mutubwire ibindi bimenyetso bigaragaza ubumwe n'ubwiyunge.
Namaze kukubwira bibiri, nkunze kuri kuvuga ngo ni ikibazo gikomeye, ibibazo byose biri mu Rwanda birakomeye, nange mbisubiyemo birakomeye, bikeneye kwicarirwa bikaganirwaho kubera ko FPR yonyine byamaze kwinanira ntabwo bikiri ibantu. Icya gatatu nakubwira ni uko burya mu Rwanda ivanguramoko riragaragara, riragaragara muri byose, riragaragara mu gisirikare, riragaragara mu kazi. Urabona abana bariga bamwe farije ikabarihira abandi ntibarihirwe, ariko se reka buretse tuvuge ko bose bize iyo bamaze kurangiza kwiga, ubwoko bw'ubona akazi ubundi bukabura akazi bagahera mu gihiranye. Iryo vanguramo rirakomeye kuko nubwo mubudamo mu gisirikare n'akazi, akazi mukumve mu rwego rusange burya hari imirimo myinshi. Ntabwo nk' urugero na nka za ambasade, ndashaka kuvuga imirimo ikomeye ifatiye igihugu amapine y'igihugu, usangamo n'ubundi ubwoko bumwe ubundi butarimo. Noneho ikibabaje, iryo vangura ry'amoko rigamije buri gihe kubeshya amahanga bashyigikiye inyungu za FPR zubakiye ku kinyuma ntibashobore kuba bavugisha ukuri. Icyo nacyo ni ikindi kibazo kigaragaza ko ubumwe n'ubwiyunge butazoroha. Mubwire icya kane.
Wenda wambwira icya kane, ariko kuko turi kuganira ntabwo umwe ari mwarimu undi ngabe umunyeshuri, ni uko tuba turi kuganira ku bibazo tuziranyeho twese. Wenda muvuze no kuri iki kibazo cy'ivangura mu kazi, ivangura bwoko, ivangura ry'ubwoko riri mu Rwanda. Nge hari urugero nabonye muziko televiziyo y'u Rwanda igaragara kuri interinete, hari umuntu umwe twari twicaranye akaba yarahunze mu 94 yitegereza abavugaga amakuru kuri televiziyo n'abaturage babazwaga byose aritegereza. Noneho arabaza atese kuko twari turi kumwe n'umuntu wari uvuye mu Rwanda vuba, atese mu by'ukuri mu Rwanda nta muhutu kibamo? Kuki televiziyo yose ndebye mbonye ari abatutsi gusa, nta muhutu kiba mu Rwanda? Uwari uvuye mu Rwanda niwe wamushubije arambwira ati hari imirimo umuhutu atemerewe gukandagiza mu kirenge. Numva ngo nk'imirimo y'abantu bayobora ba mukerarugendo ibonana n'umunyamahanga nta muhutu yemerewe, kugira ngo ejo mu Rwanda uwo muhutu atazajya burya agahura n'umunyamahanga akamubwira ko abahutu bashize. ko bamerewe nabi. Ni ukuvuga ngo akazi kose umuntu azahuramo n'umunyamahanga umuhutu gukandagiza mu kirenge keretse nyine wajijishije ufite wenda urugingo rujya kumera nk'urw'abatutsi akanyorobera akageramo, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Imirimo y'itangazamakuru aho umuntu agaragara umuhutu kugira ngo akandagize mu kirenge ni ikibazo gikomeye mu Rwanda. Ibyo ni byo twasobanurira kwaka n'umunyarwanda, ariko natwe turabizi kuko mu Rwanda ntabwo tuhavuye kera, turahazi cyane. Ibyerekeranye n'imirimo ijyanye n'amafaranga, ni ukuvuga amabanki, ni ukuvuga za Rwanda Revenue Authority, ibintu byose ukoraho ifaranga nta muntu uzabona ngo ejo ngo atazafata amafaranga akayashyira bene wabo muri FDR. Ibyo ni ibintu bizwi. Akazi kerekeranye no kuba wafata ahantu ufata icyemezo muri za ministeri ya badireteri, ako kazi uzasanga bashyizemo umudireteri w'umuhutu, munsi ye bashyizemo umusekereteri w'umututsi. Uwo musekereteri w'umututsi kenshi aba ari n'abagore, ni uzafata ibyemezo mbere ya direteri. Ibyo ni ibintu bizwi kuko nanjye ubwanjye nzi ko hari umuntu nasabye icyemezo, nambwiye nigenda baguha icyemezo cya diplome yawe ko yatakaye muri ministeri. Aragenda asanga direteri muri ministeri, aramubwira ati nari nkeneye kubona duplicate ya diplome yanjye. Direte aravuga ati koko ndakuzi warize mbo ibimenyetso ibi n'ibi arabitanga byose. Direte yandikira sekretari ngo amwandikire duplicate. Sekretari ayigeje imbere ya sekretari ko ari umututsi kazi utaremeraga uwo mudireteri ari w'umutegeka, abimuhereje aramubwira ngo subira bijye n'umubwira ayikwandikire. Umudireteri yaraje abwira uwo waruje kubimusaba, aramubwira ati nuko twabaye nyine nuko tubayeho. Ngicyo icyo ni kimwe mu bibazo wenda no kubatinda, ariko abanyarwanda bafite ubuhamya bwinshi. Icyo ni ikintu cyerekeranye n'ivangura warutubwiye riri mu kazi, riri mu gisirikari, riri mu banyeshuri. Abanyeshuri bakiga bose mu Rwanda kubata bose ati nta vangura dufite mu guha abana amashuri, bakiga bose bakaba ba lisansiye. Umwe akarangiza ajya gukora kuri televiziyo, ajya gukora Rwanda Revenue, ajya kwiga muri Amerika no mu Burayi, undi bakamwohereza kujya kwiga université ku kirwa cya Iwawa. Ibyo ni ibintu bizwi, ibyo ni ibintu abanyarwanda amaherezo icyo ibyo ni ibibazo twe tuvuga hano, ariko abanyarwanda babibamo buri munsi. Icyo ni ikibazo navuga cyo kwivangura kuri gacaca aho n'ishyano ryose, noneho tugeze no kwivangura nyine mu mirimo. Ni ikibazo umurimo w'umuntu mu Rwanda utararangije kaminuza ni ukujya kwigisha mu mashuri abanza, noneho kwigisha byo nibyo bari bibaha. Uwarangije kaminuza akazi ke ni ukumushomeri cyangwa se akajya kwiwawa gukomeza kwiga imyuga, niko abahutu babayeho mu Rwanda. Ngaho ijambo ni ryanyu, nimukomeze wenda mutubwire nimba hari ikindi mubona kigaragaza yuko gifatika, kigaragaza ko umwe n'ubwiyunge mu Rwanda ntabwo mu by'ukuri.
Okay, rakoze, reka mubwire utundi dutatu gusa muri byinshi bihari. Noneho nushaka kugira ikindi ubivugaho unyongera nk'uko usobanura abanyarwanda ubikore, ariko reka mbikubwire ibindi bitatu. Icya kane kiranakomeye, mfe byose birakomeye. Uzi ko mu kwa kane hakunze kubaho icyumweru cy'icyunamo mu Rwanda. Mvuze rero ko iyo gahunda rusange nta muntu wo mu bwoko bw'abahutu wemerewe kuririra abe bishwe na FPR. Imibare myinshi yanatanzwe muri jenoside inyinshi ni imihimbano. Muri iyi minsi hari filimi yiswe Untold Story yasohowe na BBC kabiri, itubwira ko n'imibare bakoresheje berekana uburyo ari imibare mihimbano. Iki kintu rero kirakomeye, cyazamuye ibintu byinshi, kuvuga rero ngo ubwenge burahari, umuntu umwe ashobora kurira umuntu we, undi ntaririre we, ni ikibazo gikomeye. Icyandi ikindi nshaka kongeraho, mu Rwanda burya nta na demokarasi, kuko bayiririmba ntayo. Bambura abaturage imirima uko bishakiye, barabica abaturage ntiyisanzura. Noneho ikibi cyose kibaye kigakwerekwa ku bwoko bumwe bw'abahutu, nta demokarasi yari bisubiremo. ndaguha urugero ejo bundi bahindura amategeko y'ururimi rw'Ikinyarwanda abaturage babaye baragerageje gusa n'abasakuza mu kanama kamwe ministre Habineza ari hamwe aravuga ngo mu Rwanda ngo hari demokarasi ngo kubera ko bashakuje no demokarasi yakabaye mbere yo gukora cya kintu ngo cy'itegeko bahaye abaturage uruvugiro bakagira icyo bakivugaho ntabwo demokarasi ari uko wamaze gushyira itegeko rifutamye ahantu abaturage bamara kujya mu muhanda ngo iyo ni demokarasi kuko wagiye mu muhanda bari kwamagana ikintu kibi icyo yashatse kutujijisha icya nyuma nakubwira nonaha ko nta bumwe n'ubwiyunge mu Rwanda buhari abantu baracyahunga n'uyu munsi bahunga iki none mu Rwanda abantu bumvikana sinzi nimba narabyagije gusubiza
aho ngaho rwose ni ikintu warumbwiye ngo nanjye nakongereraho rwose uvuze ibintu byiza cyane kuko uvuze nko kuri iriya filime yakozwe na BBC yerekana ivuga mu Kinyarwanda ngo ibitaravuzwe ku Rwanda harimo ibintu biteye ubwoba icyo nshaka kuvuga si ukuvuga ko abanyarwanda batabizi bo barabizi ahubwo abanyamahanga babaye barumiwe na n'ubu babuze icyo bavuga ndetse na Kagame yabuze icyo avuga tuvuge iyo ufashe umubare w'abantu bapfuye mu Rwanda leta y'u Rwanda ya FPR ivuga ko hapfuye miliyoni wafata imibare iri mu ibarura ryakozwe na PNUD ndetse na banki y'isi yose mu mwaka w'1991 ugasanga mu Rwanda hari 550,000 by'abatutsi kuko iryo barura ryakozwe hakurikijwe amoko ndetse yewe umuntu anavuga ko ari aho bakabyaga wenda bakanabona n'umuntu unanutse cyane cyangwa se ufite agasura nawe bakabana mugira n'umututsi ariko bose bari abatutsi mu Rwanda bari 550,000 ariko FPR ivuga ko hapfuye miliyoni y'abatutsi hari uko ku 300,000 by'abatutsi wateranye ugasanga mu Rwanda hari abatutsi miliyoni 1,300,000 nyamara ibarura ryakozwe neza rigakorwa n'impuguke mpuzamahanga rifitiwe n'imibare isobanutse abatutsi bari 550,000 noneho rero nibwo muri iriya filime bo umunyamakuru yahise akuramo avuga ati twemere ko mu Rwanda hapfuye miliyoni y'abanyarwanda hakaba hararokotse 300,000 nk'uko bivugwa na leta y'u Rwanda by'abatutsi ubwo ni ukuvuga ko nimba ari miliyoni yapfuye hakarokoka 300,000 by'abatutsi nuvuga ngo mu 550,000 by'abatutsi bari bariho 200,000 by'abatutsi nibyo byapfuye noneho 800,000 by'abahutu nibyo byapfuye ngicyo igituma rero FPR isara ikavuga ati abahutu bapfuye bangana kuriya nta n'umwe wemerewe no kuririra uwe wapfuye icyo uvuze rwose kuko ni ikibazo gikomeye ibyo kandi bizagira ingaruka ntibizagira ingaruka kuri twe turiho gusa bizagira n'ingaruka ku bana bacu n'abuzukuruza n'ubuvivi igihe cyose bizaba bitavugishijwe ukuri ngo bigaragazwe ku buryo nyabwo noneho rero nko kuri iki kibazo cya demokarasi ku kibazo cya demokarasi nta wakirirwa avuga uko mu Rwanda batora ariko iyo tuvuze bati mu Rwanda abaturage bajya mu muhanda bagira ubwisanzure reka ntange urundi rugero kuri iyi filime iriya filime ntabwo yigeze yerekanwa mu Rwanda iriya filime ikoze mu rurimi rw'icyongereza ariko bafata n'abakecuru bacu n'abasaza n'abanyeshuri n'abagore batazi ibyo ari byo bati nimujye mu muhanda mwamagane filime baramagana iki muri filime batabonye batazi iyo bagiye rero mu muhanda gutyo bahita bavuga ati nimurebe mu Rwanda dufite demokarasi abaturage bagaragaje ko batemera ya filime iyihe batabonye ugasanga rero iyo demokarasi yo mu Rwanda ni urwenya rubabaje kandi ruzasiga ingaruka zikomeye kumva ujya mu muhanda ngo ugiye kwamagana ikintu utazi ntuzi icyo bavuga ntuzi icyo bintu bisobanuye nanjye ubu sinzi icyongereza iyo filime ngomba gusaba undi akayisobanurira none ubu nanjye ntanumvuge ngo ngiye kwigaragambya ni iki numvise bimeze gute ugasanga rero ni ikibazo gikomeye icyo kibazo cya demokarasi ni ikibazo gikomeye mu Rwanda kandi kizasiga kigaritse ingogo hakaba rero ikibazo wavuze cyo guhunga imyaka 20 umuntu ariko iyo ukoze kudeta guhirika ubutegetsi ugakora kudeta mu mezi mezi nibura kudeta zikomera cyane mu mezi atandatu umutekano wagarutse mu gihugu ibintu byagiye mu buryo none tuvuge ko habaye genocide imyaka 20 ntabwo FPR iri ku butegetsi irashobora guhagarika abanyarwanda bayihunga icyo ni ikibazo cya mbere gikomeye ntabwo FPR iri ku butegetsi irashobora kwerekana impamvu itashoboye gukora ibarura ry'abatutsi bapfuye n'abatutsi barokotse imyaka 20 murumva rero ko
kuyubakiye ku kinyoma kandi ziko yubakiye ku kinyoma ntabwo wabikora
ibyo rero ni ibintu nozuzagaho ngira ngo wenda abantu barusheho gusobanukirwa ku iki kiganiro tuba tugiranye kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa bumve neza kuri ibi bibazo uvuze by'ubumwe n'ubwiyunge akaba ari ikibazo gikomeye cyane none rero kugira ngo turangize wenda twihuta nose ko nyine bigaragara mubona mutugaragarije nyine ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda cyangwa se tubibone hamwe ko buri kure nk'ukwezi igihe cyose nyine FPR iri ku butegetsi ko mwatubwiye ko muri mu ishyaka nkawe rya RDI Rwanda rwiza ukaba uri n'umuyobozi uri komiseri mu ishyaka hari ingamba mubona mufitiye ibyo bibazo ikibazo nk'iki ngiki cyane cyane kuko turi kuvuga ku cy'ubumwe n'ubwiyunge hari ingamba mugifitiye mu ishyaka
ya ubumwe n'ubwiyunge niyo gahunda iza ku murongo wa mbere muri gahunda z'ishyaka RDI Rwanda rwiza mu biganiro perezida wa RDI Rwanda rwiza bwana Twagiramungu Faustin akunze kunyuza ku maradiyo no mu butumwa akunze kugeza ku banyarwanda buri gihe ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge akigarukaho cyane muri manifeste ishyaka ryacu tugaragazamo ibintu bibiri bikomeye bizagarura ubumwe n'ubwiyunge cya mbere guca umuco wo kudahana kuri buri wese ikindi cya kabiri ni ugucyura impunzi zose mu mahoro no mu mutekano ni ukuvuga ngo abahutu abatwa n'abatutsi bagomba kuzirikana ko aribo bakoze ubunyarwanda niba nabita mu gifaransa rwandite nibo bakoze ubunyarwanda bagomba kubana neza hagati yabo kandi buri wese akabaho yishimiye ko ari uwo ari akumva ko ataruta mugenzi we ibi bizatuma abanyarwanda bagarura ubupfura bizatuma abanyarwanda bongera kwanga umugayo abanyarwanda bagaragaze ubutwari abanyarwanda bongera bagire ubumuntu kandi n'umubano mu bantu uzagaruka izo ni gahunda twihaye muri RDI Rwanda rwiza izi ndangagaciro twifuriza buri munyarwanda ntizishobora kubana nari n'ubutegetsi bw'igitugu cyangwa se ubwa gisirikare never and never ubwa FPR
ariko ahangaha wenda mubivuze muri make ariko muvuze ibintu bibiri muvuze ikintu cyo kugira ngo agaruke ubumwe n'ubwiyunge kari guca umuco wo kudahana icyo kirumvikana kuko mu Rwanda biragaragara ko bamwe bahanwa bakanahanwa nta n'icyo bakoze noneho abakoze icyaha ahubwo bakarekurwa nkuko bemeye ibyo ni ibintu bigaragara muri kimwe gisenya umuco ndako gisenya ubumwe n'ubwiyunge ariko hari ikibazo nge nibaza ngaha ku cya kabiri cyane cyane kuvuga ngo impunzi muzazicyura na FPR yavuga ngo impunzi tugomba kuzicyura intarwanda yavuga ko izacyura impunzi ni iki kigomba gukorwa kugira ngo impunzi zitahe ni iki RDI Rwanda rwiza igomba iteganya kuba yakora kuko na FPR yavuga ngo izacyura impunzi ahubwo izirukana ari nyinshi ni iki mubona kugira ngo impunzi zitahe bizagenda gute muzajya kuzireba iyo ziri
ikintu tugomba gukora si na RDI gusa ahubwo ni umuntu wese wifuriza ubumwe n'ubwiyunge u Rwanda icyo kigomba gukorwa nimba FPR ishaka impunzi zitaha ifite uburyo ibikora ni na bubi ibyo izo yacyuye abenshi barishwe abandi bari muri gereza abandi ntituzi irengero ibyo birazwi ni ukuvuga FPR ifite uburyo ishaka gucyura impunzi ariko natwe dufite uburyo tubona zataha iki bizakorwa rero ni ibiganiro hagati ya FPR hagati yatwe mu mashyaka ndetse n'impunzi nyirizina zibangamiwe. Tukumvikana uburyo tugomba kujya mu Rwanda, uburyo tugomba guturamo, kuko nitujya gutura ku buryo bwa FPR gusa abantu bazakomeza bahunge, bakomeze bate. Amateka yatwereka ibyo bakora turabibona, ntabwo tukibyemera, ntabwo tukibyemera, ntabwo ari byo. Ngo FPR nayo ikavuga ati sinshaka ko mutaha, uko mushaka muje mwankura ku ntebe. Ntabwo tugamije gukura FPR ku ntebe, tugamije ko FPR yahindura imikorere. Yaba idashaka kuva ku mikorere mibi, ikemera, tukayisabira ikemera, tukajya imbere, abaturage bakaza bagahitamo. Niyo demokarasi. Muri rusange, mu magambo makeya, icyo tuzibandaho cyane ni gucyura impunzi, ni uko haboneka ibiganiro. Ibiganiro bikomeza kwamaganwa nk'uko FPR itabishaka. Perezida wa NPI ahora abivuga, ubutumwa nk'ubwo ndetse yanabugejeje muri CPC, kuko nahereye muri CPC, haziyambazwa izindi ngufu ariko impunzi z'Abanyarwanda zitahe zose mu buryo, mu mahoro no mu mutekano.
Wenda tuzagira igihe cyo kuganira ku byo bahagije, kuko nk'ubwo haba hari ibintu byinshi biteye amatsiko kandi Abanyarwanda bakeneye kumenya. Iyo bati n'ibyangaze tabazwa izindi ngufu, ubwo tuzabireba ariko kuko dufite igihe gito, reka ndebe nko ku byerekeranye no kuri iki kibazo cy'umwe n'ubwiyunge muri FPR. Twabirebye mwatusobanuriye ko ari ikibazo gikomeye. Mu kurangiza, ni iki mwabwira abatwumva bumva radio Impala bakwiye kwitaho cyane muri iki gihe, cyane cyane kuri iki kibazo? Ni iki mubona bakwiye kwitaho?
Iki kibazo ni cyiza, ni byinshi bagomba kwitaho, ariko reka mujye muri makeya. Abanyarwanda twese uko twifuza ubumwe nyakuri mu gihugu cyacu, twifuza kubana neza, tukifuza kubana neza ndetse n'abaturage, tukifuza kubana neza ndetse n'amahanga muri rusange, dukwiye guhagurukira rimwe tukamagana aya macakubiri, tukamagana iki cyoba, tukamagana uru rwikekwe FPR ya Perezida Kagame ikomeza kutubibamo. Ntidukwiye na gato kongera kugirira FPR icyizere niba ibi bintu bidahindutse. Nibo bakunda kuvuga ngo never again. Nanjye nasubiramo nti never again ishyaka nka FPR mu Rwanda. Kireka ryemeye guhindura Abanyarwanda bakumvikana. Ubu noneho ryatangiye gahunda yo kumira ururimi rwacu. Nyuma ya gahunda kirimbuzi ya Abanyarwanda bafashe ururimi bararujyanye, muri abo ngabo bitwa ko ari Abanyarwanda kurusha abandi. None murumva bishoboka bite ko umuntu uyumva muri iyo gahunda akaba amaze no kwiba ururimi yakumvikana ate n'uwo abona atari Umunyarwanda? Icya mbere ni uko twakwamagana imikorere mibi ya FPR. Icya kabiri, nyuma yo kwamagana iriya mikorere, hagakurikiyeho kwamagana gahunda zose mvuga zicuramye FPR yagiye ishyiraho igamije gutera abantu ubwoba, kugira ngo ikomeze isahure, ikomeze ikeneshe Abanyarwanda, ikomeze itume badashobora kugira ubumwe n'ubwiyunge nyakuri. Ikindi cya gatatu, na saba urubyiruko ko nirwo Rwanda rw'ejo, ndetse kimwe n'abari n'abategarugori bo mutima w'urugo, ntibashyire icyo ubwoba, bashyire imbere ibibahuza, barekere FPR ibibatanya. Intambwe ya mbere yo kubigeraho ni ukwinjira mu mashyaka, cyane cyane iri ryacu rya NPI Rwanda rwiza. Ngira ngo nabivuzeho haruguru, nerekana uko manifesto yacu iteganya gukemura ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge. Intambwe ya kabiri ikaba iyo gushyigikira impuzamashyaka ya CPC, kuko amashyaka niwo muyoboro mwiza wo gutambutsa ibitekerezo byacu. Aha kandi ndetse nasaba Abanyarwanda, abanditsi, cyane cyane namwe abanyamakuru, kujya musoma mukareba, ndabatumira musome manifeste ya NPI Rwanda rwiza igaragara ku rubuga rwa NPI Rwanda rwiza, mubone ko LD yitwemera ko kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bizashoboke mu Rwanda ari uko buri munyarwanda agomba kubanza kwemera ubwoko bwe. Wemere kuri umuntu, wemere kuri umututsi, wemere kuri umutwa, hanyuma wemere kubana n'abandi. Icyo nanone na arangiza ku buryo bw'umwihariko nka komiseri w'ishyaka rya ADL Rwanda Rwiza. Iri shyaka ryafashe icyemezo cyiza cyo kwibumbira hamwe n'andi mashyaka mpuzamashyaka ya CPC. Ndasaba FPR cyane cyane Perezida Paul Kagame ko yakwemera gushyikirana na CPC. Kandi nta gisebo kirimo. Turazi ko yamwe ahakana avuga ko atakujyana natwe, atakujyana n'abantu bari mu mashyaka ya opozisiyo, wenda akaba yumva aramutse yemeye ko abantu bamuseka. Oya, ntabwo bamuseka, ahubwo bayimushimira. Hari umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo ubugabo butisubiyeho bubyara ubumuga. Nkaba ndashidikanya ko Kagame uyu mugani awuzi. Yemeye imishyikirano ikaba ni ukuri. Impuzamashyaka yemeye kumva ibitekerezo bye, nawe yemere yumve ibyacu, umwanzuro waboneka, amahoro akagaruka. Sinzi niba ibyo byaba bibahagije.
Ndi kumva rwose utubwiye ibintu byiza kandi byinshi, ndetse tukaba tuzanagukenera cyane mu bindi biganiro, kuko hari ibintu byinshi abantu badashyizeho amatsiko. Wagiye uvuga, wavuze RDI, wavuze CPC, uyu munsi tukaba twavuze ku byerekeranye n'umwe n'ubwiyunge mu nyandiko wanditse. Nitugera no mu bibazo bya politike, tuvuga muri gahunda z'amashyaka, tuvuga ibyerekeranye n'umwe n'ubwiyunge, ariko nako tuvuga ibyerekeranye n'imishyikirano n'izindi nzira zishobora kunyurwamo, ndi kumva tuzagukenera kandi tukatugushimiye, tukatukwifurije ibihe byiza.
Ok, murakoze namwe kumpa uyu mwanya kugira ngo turusheho gusobanurira Abanyarwanda ko u Rwanda rwagushije ishyano ryo kuyoborwa n'ishyaka ridatanga umwe n'ubwiyunge, ishyaka rikorera ku kinyoma, ariko tukaba twizera ko nidukomeza gushyira imbaraga zacu twese hamwe ababona ukuri byanze bikunze ukuri kuzatsinda. Murakoze.
Ibihugu bya Afurika biraducumbikira, ariko ntitwibagirwa ko turi abana b'u Rwanda.
Bakunzi mwumva Radio Impala, turashimira Bwana Uwineza Vincent, komiseri wa RDI Rwanda Rwiza mu karere ka Afurika y'Amajyepfo, utugejejeho ikiganiro cyiza. Tukaba twabwira tuti naho ubutaha murote Imana, ubwo mugire ijoro ryiza.
Banyarwanda agaciro tugaharanire, mbere ya byose katubere umurage, katubere ingendo, katubere ejo hazaza. Tuzabwira amahanga ku Rwanda rufite ibyiza, ibyiza byinshi byashibutse mu bibi rwabonye, kuko utazi yava ntamenye iyajya.
Amerika n'Uburayi, ibihugu byose, Asia na Oseyaniya, isi
yose
ibiducumbikire.